وبونغو
فيض يا الطرش يلم عنا خطب كتابك بترحيبك لو سرابك ليلك وجنة بالدجاف الليل تسريبك
زيدارين جيران زلوزاك زوزاما kulenga munthu kuchokera kudongo ndi malingaliro ake akuya adamuninkhanso ubongo adamulinganiza mwauko adaulo azidziwika kuti uyu namwali iyi ndi mphongo silingakhale amoyo wopanda ubongo zimayenda bwino zonse ukalongosoka ubongo akamati amutu sugira vuto limakhala ubongo tili nawo walikanelekane ubongo umalikana mkaganizidwe kakumbukilidwe ndinso zina zimatengera momwe mwini akugwiritsira ntchito wake ubongo zoonadi mtima suma mupaka bodza mwini aliyense amaudziwa bwino wake ubongo inde pambuyo pachikonzero kadar titha kuyikanso wathu ubongo kumangoti kusaukaku wala adalemba ndi osazisaka osaganiza njira zopangira chuma osagwiritsa ntchito ubongo mistake kudziwa nkumadziwa kuti ubongo wanu ndi wovutirapo ndi m'malo molimbikira nkumazilekelera ka ubongo kochepachepa m'malo moloweza Quran bize kuyikamo maabamu a nyimbo ka 2GB ka ubongo kudzadzitsa ndakarulo zokhazokha upanda ka hadithi ubongo wathu timaudziwa kuti sukwanitsa kusunga malo kupita kamodzi ulendo wina tizasochera ndeti maubongo toteloto m'malo modizoloweza kumvera ndi kuonera zabwino bize kukakamizamo chifilimu cha maola asanu cha chichewa timalo tochepato bize kusungamo katsiku komwe kachibwezi kawo kadayamba sasunga nthawi ya swala ka space kameneko pali season ya makorea alibe nthawi ndi malo osunga madheri a chisilamu kuti mwina azichitako maibada ena ndi ena timalo timeneto adaponyamo mayina ndi zibwezi zomwe ali nazo kafoda koyika mayina a maswahaba kanadzadza ndi mayina a maex awo kuwafunsa kuti tatiuzani mtumiki kumaka anakhalako zaka zingati nanga Qurani inatsika zaka zingati amakanda posa yabwa malo osungamo mbiri ya dini sira adayikamo masiku opanga mademo mtumiki anali ndi akazi angati go analoweza nambala ya zipani zawo zinazo kubini tipatseni mayina atatu a maswahaba zi malo amenewa anayikamo mapelesenteji omwe mapresidenti anapeza pa zisankho simudzawamva kukangana ndi anzawo pa nkhani za dini sinanga adayiwala kalikonse malo amenewo pali za mpira basi ka 1.2 MB kanuko tayikani sula iyi hayi ndiyikamo tsiku lomwe ndinabadwa ndisazaliwale ndizichita mapwando munapitako ku madrasa iya tipatseni kaduwa iyi ndayiwala nanga mukukumbukira inu ndi chani atsala masiku asanu tichite sadaka ya gogo adalesiya aja ubongo wawo ndi wovutirapo samalani nawo mkachezedwe zabwino masauzande zimafufuridwa ndi choyipa chimodzi unaola wawo wawo ubongo inde ndi chifukwa siku mawaopsa kuphana alibe chisoni kubana ndi chifukwanso saona vuto kuzunzana ayi si wa dziko langa asapezeke ndi mulanga kanga nyasi konse ali nako ndi mulanda abale ndikulimba mtima kwanji kumuchekacheka nzanu akufuula ndi ululu inu olonthumazi kudutsitsa mpeni pakhosi pa munthu mantha bwanji kwina wina wachotsanso mimba wina mwina akudikiranso mdima akatambe akasokoneze mtendere wa wina saugwira mtima kulemera kwa nzawo kupata chuma kumulodza ndi supa ndalama zosaka ena ena kudyetsa kunjuga zikuchitika m'mabanja kudulidwa manja kutulidwa madzi wotentha ngati afuna kusosoledwa nthenga tsiku ndi tsiku akufalikira mauthenga alubino aphedwa katundu wabedwa inde vuto ndi ubongo saugwiritsa ntchito bwino kaganizidwe kawo ndikopoyira ka usarana udawola wawo ubongo ndi ntchito yathu kukonza ubongo onsewo ali anthete wati wadzale ndi malangizo muwawo ubongo zimatengera mmene wakulira kuti uzikhudzika ukaona nzako akulira kachakudya nkumpa kulira tinachoka kudongo tidzabweleranso kudongo inde ndi ubongo uzatiike pa moto ndi ubongo udzatilowetse ku mparadiso malingana ndi momwe tiugwiritsire ntchito